Olie yonze njeno Na etulichimu Ebyansibya byansi Mugulu tulichimu Katonda gabe simbi Tuwo tuwonye nebinji Endwa ezo njeno Tuyambe tuteyo jodi Abantu bakwate kolero Oh oh ero Fena tukwate kolero Oh oh ero Mukama yamba Nae mukama sasira Yamba Zizenga wendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba Tuliana vana wa mukama yamba
Mweso ya sangwe chondera
Bonyokulo tansi jamu miloto Nae mukama sasira Yamba Bonyoku kaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga wendi lero Zizenga wendi lero Mukama wangerero Nawe uwo Ulilumuli Rene kwata konze kali Chimweche kumi Mukama nchitola kali tola zaka nkudisenze kali Kubyo mpade Nikuwa chinze nkusime kali Kumira Kalimu kange kali Kumira Mama wange kali Nyamba Pemi kwane mirunji kali Mukama yamba Nae mukama sasira Yamba Zizenga wendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba Tule na vana wa mukama yamba
Mweso ya sangwe chondera
Bonyokulo tansi jamu miloto Nae mukama sasira Yamba Bonyoku kaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga wendi lero Lelo, lelo, lelo Amaziga manji Lelo Amaziga manji Lelo Twagala na masanyi tukalawe Lelo Mukama mulunji Ebanga kamusinzenga Banga lewati Toyagala maziga Toyagala bulumi Oyagala kunyumi ranga watali butego Oyagala masanyu Oyagala bulamu Oyagala kuberanga bari Amazikuba Oyagala masanyu Oyagala bulamu Kweke neyo ewa mukama yagabo bulamu Nae mukama sasira Yamba Zizenga wendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba Tule na vana wa mukama yamba
Mweso ya sangwe chondera
Bonyokulo tansi jamu miloto Nae mukama sasira Yamba Bonyoku kama